jamtwe ndo mbishona ni dere kwa dharau kwa uchuki ndo mbishe got more money ndo mozege tupishe
all of us gon' come take a cut with me say love life is dumb but one is the mission
kama hanu sinsumbue mina kimbiza ya kwangu nipendi kaji uwe mina tafuta cha kwangu
all of us gon' come take a cut with me say love life is dumb one is the mission
nashusha stress ka debe itende mizuka yangu cash kwa mkebe leo rabi zote za kwangu
kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame wajige wawili wawili tuko shazi bei tuende kazi ok tuko shazi bei tuende kazi you say haina kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame wajige wawili wawili tuko shazi bei tuende kazi ok tuko shazi bei tuende kazi you say hang on us gon' come ziki kata with me say love life is dumb one is the mission
nam pige sound di kibao cause the truth ain't for now like wow you look amazing but I make a bomb bow
what's love got to do with a little bit of fun seem freaky kwa cash but promise you fun so funga kwa fast man na mitikasi ya ku blame blame too maisha wishanga fast man
what's love got to do with a little bit of fun seem freaky kwa cash but promise you fun so please get your own toto mzuri kwa throne sio eti ubaki home chambe wenjo hongo
kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame wanyege wawili wawili tuko shazi bei tuende kazi ok tuko shazi bei tuende kazi you say haina kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame wanyege wawili wawili tuko shazi bei tuende kazi ok tuko shazi bei tuende kazi you say hang on us gon' come ziki kata with me say love life is dumb but one is the mission
kesho joni kwa mchina nyaka dogo majina leo ni nacho kesho sina na shukuru sema mina wina
kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame wanyege wawili wawili tuko shazi bei tuende kazi ok tuko shazi bei tuende kazi you say haina kwele tazi sakele chikwili chikwili na mamanzi wame